lizwe ingxaki ndidibene nazo. Intsizi ndizibonile nam ndimaphikane awema. Ndifuna impumelelo yam bebendivalela bekuzintlebendwana ngegama lam. Ndinethemba ngoba ingomso likhona. Awema, awema, khandulele kudala ndizula. Awema, khandulele ndiyankqonkqoza kuwe. Awema, khandulele kudala ndizula. Awema, khandulele ndiyankqonkqoza kuwe. Ndiyalibona ilanga, ndiyayibona inyanga, sendizofika emdeni ndiyabulela kuwe mdali. Ndizokholela ndisiza bo mafundikwaseni ndizosabela. Nam ndiyafuna ukuya elizweni lamasinobusi.
Can't believe it. I'm going to go to the moon.